Yeah, na mwaka huu mtali mashamba juu ya lami mlodanga mtafute vya TV ni ngapi mwisho namba baby nkotumie check. They try wanna bet my rhymes on the minute nwakimbizi wanojifiche gizani kumtisha jini. Hofu ya kujamba mekanyaga msumali na bado hajui mchuzi ya wele juu ya wali. Alisema bia tamu Sofia kumtuma soda eti mapenzi matamu kwa bega analia mbona. Miluz mingi jibwa nipo straight sana. Kifundi sipingu gereje ishiwi spana. I ain't care about the trap this. Ukin discuss shit. Niko zango sky juu na kula kijit. Puliza juu tuone moshi wa ndege. Nimsikize bap mari na chorus za chege. Na wasuba isha guest kakitivo chanye. Mpige debe hini ruti ya masasi mpaka mwenge.
Every time they try to stop me. Every time they try to stop me. I feel happy. Wako wangapi, nani tisa kumi hata wafiki laki, wako wapi. Everybody is out, yeah you, you know me fine. Everyone is stuck on me, life is brutal.
Na koroga lines, juu ya dundo, niko 40 miles, juu kam chawi kwenye ungo. Kuandika bars, nipo free bars, nifungeni bongo. Fair na delete is rapper, wanna speak shombo. Na switch bongo, mani unapo mic, wani zogo. Juu ya beat, mini mlevi, kama nimekopeshwa gonga. Kula ada, ujue uneno wa sindano. Gafla ukichacha, unatumikia mawazo. Kitasa kina kazi, kabla kuletwa mlango. Unapoteza muda, kipofu waringishiwi pambo. Mistari na choma, nijua nafuta jasho. Mu, ongeza volume, music, ipasue muscles. Bold dance of rap, nisha soma zede babo. Mina chana venye hata rap, kige uzo frito. Hawa ni party, ata check kwenye micro. The hustle is too real, watoto mfumbe macho.
Every time they try to stop me. Every time they try to stop me. I feel happy, wako wangapi. Nani tisa kumi hata wafiki laki, wako wapi. Everybody is out. Yeah, you, you know me fine. Everyone is stuck on me, life is brutal.